angisawufuni, angizwende ukukhuluma impela, angifuni ukukhuluma impela, angizwani nokukhuluma. Ukukhuluma kuyangihlula impela, ukukhuluma angisawufuni, angizwani nokukhuluma impela, angizwani nokukhuluma impela, angithandi ukukhuluma. Wena mbungosu nenhlanhla kwelakhe, wena kuzwa unenhlanhla kwelakhe, abathandi ukukhuluma impela, abafone ukukhuluma impela, angizwani nokukhuluma. Wena kanye lunenhlanhla kwelakhe, wena kuzwa unenhlanhla kwelakhe, abafuni ukukhuluma impela, abazwani nokukhuluma impela. Ukukhuluma kuyangihlula impela, ukukhuluma angisakufuni, angizwani nokukhuluma impela, angifuni ukukhuluma impela, angizwani nokukhuluma.
Angizwani nokukhuluma,
angizwani nokukhuluma, angizwani nokukhuluma, angizwani nokukhuluma.